Pachiyambi panali Mulungu. Mulungu analinga zinthu zonse. Analinga nyama, analinga mitengo, analinga nyanja. Mulungu amangolankhula polinga zonsezi. Mulungu anati, tiyeni tipange munthu muchifanizo chathu. Ndipo adampanga munthu Adamu kuchokera kudoti. Namuzila mpweya wa moyo. Mulungu anamwika Adamu munda mwa Edeni. Mundamo munali mitengo ya zipatso zosiyana-siyana. Pakati pa munda panali mitengo iwili. Mtengo wa kudziwitsa zabwino ndi zoyipa, komanso mtengo wa kupatsa moyo. Mulungu anamuza Adamu kunena kuti zipatso zonse za mundamo mudye. Koma chipatso cha mtengo wapakati cha kudziwitsa zabwino ndi zoyipa musadye. Tsiku limene udzadye chipatso chimenechi udzafa. Mulungu anabweretsa zolengedwa zonse zimene anazilenga kwa Adamu kuti azitchule mayina. Mulungu adati, sikwabwino kuti munthu akhale yekha. Ndidzampangira omuthandizira. Ndipo Mulungu anampanga mkazi wake wa Adamu, Hava, kuchokera kunthiti yake. Ndipo anawalamulira nati, mubale ana, muchulukane, nawadalitsa. Mulungu anamaliza kulenga zonse masiku asanu ndi limodzi. Ndipo Mulungu anapumula tsiku lachisanu ndi chiwili nalidalitsa.